sad sad salele le kısmet de salele le rendane le 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 mere ipsele le le mere ipsele yar kısmet le 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 burda var le 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 bejna bilende le le dilim keti
Tune yarim.